USA, Brassbox Africa, Major Rockstar, Drum Drum Change, Drum Na Farm Change, Kilam Tunatakam Change, Kilam Tunatakam Change, Drum Na Farm Change, Drum Na Farm Change, Kilam Tunatakam Change, Kilam Tunatakam Change. Yeah, ni press back tuna wapa mzuka. Soma lebo, kuza talanta, jenga mta. Inasemekana kwa kila mta, hapa kosi ta. Juu ya wezi, siku hizi, wanakula kata kata. Yeah, kata kata. Kata kata, yeah. Mtamu na farm change. Mtamu na farm change. Mwila mtu anataka mchange. Kila mtu tana mchange. Mtamu na farm change. Mtamu nafanya mchange. Kila mtu nataka mchange. Kila mtu nataka mchange. Yeah, my lines ni kibao, unafaa uzin short. Sika venye unafikiria kama umevaa short. What I meant, wacha kupatia madem short. Sitaki ukufe mapema, life yako ikue short. Yeah, yeah. Yeah, mtamu nafaa mchange. Mtamu nafaa mchange. Kila mtu nataka mchange. Kila mtu nataka mchange. Mtamu nafaa mchange. Mtamu nafaa mchange. Kila mtu nataka mchange. Kila mtu nataka mchange. Au sio? Yeah. Enye life ni hard. Kangu mui na kuanga easy. Ukilipo unafaa widumu. Ukidumu. Lenga juu ka shining star. Usiweka hao wengine wanakuwa maganda. Yeah. Maganda. Maganda. Mtamu nafaa mchange. Mtamu nafaa mchange. Kila mtu nataka mchange. Kila mtu nataka mchange. Mtamu nafaa mchange. Mtamu nafaa mchange. Kila mtu nataka mchange. Kila mtu nataka mchange. Yeah. Watu hii ninawaona. This jam to a path that is moving. Hautakuwa na kitu that will be proving. Ni vibaya tena ku try your luck. Ukidandi on a moving track. Yeah. Ukidandi on a moving track. Yeah, yeah, yeah. Mtamu nafaa mchange. Mtamu nafaa mchange. Kila mtu anataka mchange. Yeah. BSA Brassbox Africa.